Ayo, Spinoza.
Download music. Pony
ang radio si Misa. Mukha yung basi mo ni Beza. Zimisa foni yanga malinga na nizoma kupanga nkazi wanga inu nizomo nila zimene zoza nkazi wanga mpegele hey amene uja mpamu zake zima choka mutiti muma samba kapena metiti inu nkazi wanga zeni zeni zimene zoza akuti ye ndima gondo mutekela kuchipinda zimene ndima banga ndikatika kuchipinda nizomo nila inu nkazi wanga basi ndazi nzake kumashegana pantondo ndazi nzake kumasegana mpegele hey isama jedo maliza sima yantu follow ata sogu maliza ama veka nkonono aga masinza inu nkazo nganga panga zimena zozo nazimisa foni yao muka imba simu ndibeza yo loser zona nkazo wanga angalimeba war kutama vaku koma ndi nkazi ndi war zio piga mamuna sima pika mamuna ndi memo akuti mwemone nela ndi mwemo akoza kulavula mukapu kumpatsa mamuna amwemo mkazi wanu zona ngapange zimene zozo edi amwene maneno amatelo manelo ehe nasinta nambla ya foni yanga ija iso ndi yanga koma muka imba sindi yanga night blocker tinufuna ndiankulane ndi mkazi wanga mkazi wanga kuti inamuona fans pa dance floor ya bus kunzanzi akuti koma mana nani na wo tupila wo linagwidwa dance koma zona na zona ngapange zimene zozo zomone na zimene zozo ndazimisa foni yanga foni yanga ndiyo tima yo foni yanga ndiyo tima mama wani mbona uma fresh koma maini sana nditela mkazi wanga ndikona ngati mantha amuthela mkayi ulesi sizikumugwera ndizomonera akusokonekera dene ndisekelera ndantopera mkazi wanga nde sakulabadira ma black day wangomasulira mkazi wanga angoonetsa aliyense ehe onani sovala zimene mavuli wagula zanyowani zoona mkazi wanga suluke sianga yakula ngamese gule pagulu
nambala mwimbayo enaka toilet mwimbeso if you can tweet
zoona mkazi wanga angamanene zimene zizi pamaso babusa wachachi kwathu ndizomonera zimene zozo
nambala mwimbayo enaka nacho kapo anandisira foni mene mimba simozali foni ndiyamunanga
zoona mkazi wanga basi kumanga yochi foni ya bwana anga ndazimisa foni yanga ehe muka imba simu ndibeza ayo snooza phone yanga ndiyo tima muka imba simu ndibeza
Download music on Solar TV.